kulanka oo ka saabsanaa isagwareysi iyo dadarg liyowka adeegyada caafimaadka weliba uusan dhahay. Wasiir ku xigeenka wasaaradda caafimaadka daryeelka bulshada Koonfur Galbeed iyo shaqaalaha wasaaradda caafimaadka kulanka shir guddoomiye wasiirku waana qayb galay agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka iyo dhammaan shaqaalaha xafiiska dhexe ee wasaaradda caafimaadka iyo warbixin lagu dhugansaday agaasimaha guud iyo qaar ka mid ah agaasimaha waaxyada wasaaradda. Agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka daryeelka bulshada Koonfur Galbeed Dr. Ibrahim Aden Ali Somo oo ku hadlay kulankeena faahfaahin ku bii howlaha shaqeeya wasaaradda ee dadargeliya hayta.
Howlihii dhismaha wasaaradda oo banaa meel fel marahay oo dhammaan shaqada wasaaradda la ku dhamaaday macnaha lukyaada macnaha inshaallah ama dhow inay soo bii har jeer oo ku wareeg hadii la insha Allah taas may baa guul oo eeda qiim badan macnaha inshaallah waqti badan ee gelid wasaaradda iyo meel raayis gudaha dawladda Koonfur Galbeed oo sagamiyo wadana Abdulaziz Hassan Maxamed lafta gareen madaxweynaha dawladda Koonfur Galbeed mashaariic badan ayaa wasaaradda wada oo eeda qiim badan macnaha bulshada faa'iido u leh marka muddooyinka ka dambeeyay marka aqabado ma jireen maalaha hadii oo executive order-kii oo ku baahay meel raayis dawladda Mareykanka iyo saameyn badan ka waalatay laakiin hadda ma ilaahay maadiisa aniga mashaariicdi maana tartiib aan naga dhahayn shirar badan oo soo dhinayay aadanka nashalka iyo meel raayis intiba u saytay maalaha walbada suur galay walaanka durna maalaha in sheegada teamka oo eeda sheegay kubada sabab oo dhisa maalaha sabab ay gaabka si heer aan jira hayd ogyo shaqadaas ka lug lahayd dawladda joogay iyo UNICEF iyo tamaanay naftay oo la siiyay barbaraha haysi la maalum kor oo kale may seeneed balan lahayn wasiirka wasaaradda caafimaadka federaalka soo maana gaabka steering maraha wala ku bedela marka oo advocacy badan aan soo biyaano may dhaqay soo gaab ku jira kulli wala sanin jar maraha in meel ka sanin sheegay tan saa soo kale rajooyin badan la nimay la raaysin oo gaabka si walba lagu gudbin jira heer sida ta hoqta lab manager ku sidin sheegay baan sheegay misilis problem ka sii oo hatto kiisas kale qofay iyo saaso kale meel raayis kolera shalay meel weeray meel raayis UNICEF lanka oo label sameeyaydu oo mowlid marka may ku raaysay meel raayis maadaama hel roobad la galay hel roobad la galay sida caadiga ah walaa eedan bilaawdo ee tamay kolera lukiyab hatta kiis oo hatta oo bay haa oo kale ka aragay tabanaa in sheegay jiray marka ma irnay soo intii walaan dhina kor manaha diyaar garowga la faylahada ani oo way dhaqay sarmo gasi adduun ku wal mana
wajir ku geeyay wasaaradda caafimaadka daryeelka bulshada Koonfur Galbeed mudane Dr. Hussein Maxamed Daahir oo nishay ku hadlay kulankeena shaqaalaha fari dadargeliyow ka shaqada iyo in la badiyo kormeerada si loo xaqiijiyo dirsiyow ka bulshada adeega caafimaad oo tayle
leedu ku amaano horena maxallahay awsi wadan dirgelin kadib waxa waajib nagooda saaran yahay dhamaanteena nin walba mas'uul wuxuu ka yahay meesha loo doortay mas'uuliyadiisa inuu maxallahay si ilaahay ka cabsi ah uu guto oo dhameystiran waxa loo adeegaa inay tahay bukaan ama bukaan kalkaal ilaana anagu waxa u shaqeynaa wasaaradda caafimaadku waxay ka shaqeysaa sidii bulshadaan ay ku heli lahayd badqab dhan walba ah maskaxiyan caqliyan iyo jismiyan ilaaha caafimaadka bixiyo anaga laakiin waa kalkaalineyna insha allah marka waxaa idinku dhiirigelinaa inaad booqataan xarumaha caafimaadka sababtoo ah hoosh meesha ay ka socoto waxa waa xarumaha caafimaadka haddaan la dabagalin oo maxallahay la daba soconin oo la kontaroolin qaabkii wax u socdaana oo dhabta ah la soo ogaanin waxaa dhici doonto mas'uuliyad daro oo maxallahay bukaan u baahnaa wax yar oo maxallahay oo dadkiisa maxallahay anaga mas'uuliyad aan qaadnay haddana loo soo gudbin xabtaas aanan helin maanta waxa adkaanaysa sidii loogu gargaari lahaa dadkaas